Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi, ubu ni saa 11 n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Dutangiye ibiganiro byacu byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose, muri kumwe na Edi Rwema. Uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato, turatangira tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kiza kugeza isaa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose ariko, reka tubanze tubagezeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya.
Mwaramutse inshuti mwese bumutize amatwi radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkunikije agiye kubashikiriza amakuru. Papa Francis yaraye yatahukanye abanyasiriya 12 b'impunzi i Vatikano. Leta z'Ubumwe za Amerika zarungitse mu gihugu cya Arabie Saoudite abanya Yemeni bahora bafungiwe mu ibohero Guantanamo. Kiga mpuzamakungu FMI kiriko kiratira kamu gasaba gufata ingingo zinagura ubutunzi. Idonido y'aya makuru. Papa Francis yatahukanye abanyasiriya b'impunzi 12 i Vatikano, nyuma yaho akoreye urugendo rw'akanyagatoyi mu izinga ryo mu gihugu cy'Ugereki ryitwa Lesbos. Papa yaremeje ayo makuru ejo ku munsi wa gatandatu, avuga ko imiryango itatu y'abanyasiriya b'abayisilamu irimo abana batandatu yatahukanywe i Roma. Iyo miryango izohabwa indaro i Vatikano. Mu gutwara izo mpunzi i Vatikano, Papa Francis yashaka gutanga ubutumwa bwo kwakira impunzi. Iyo miryango iva mu bisagara bitandukanye byo mu gihugu cya Siriya, bose baratakaje amazu yabo yasenyiwe n'ibibombe. Papa Francis yavuze ko ingingo yafashe ari ingingo ifite intumbero yo kugarukira imbabare, akaba yamenyesheje ko atamvu za politiki zirimo. Yamara iyo ngingo ifashwe mu gihe mu bihugu by'Iburaya muri iki gihe impunzi zitariko zirakirwa nk'uko byahora. Imbere y'uko hava mu izinga rya Lesbos, Papa Francis yarifatanije na Musenyeri wo mu isaraca Ante de Bartolomei mu gutera gikumu ku itangazo riterakamo amakungu yasaba gukingira impunzi hamwe no kuziha ubuhungiro. Papa Francis yaragendeye kandi ikampi yo muri iryo zinga rya Lesbos ikoranirijwemo impunzi. Abategetsi bajejwe ubutunzi bava ku isi hose batangaje ko bagiye gukora ibishobotse byose kugira ngo bazamure ubutunzi bucumbagira muri iki gihe. Mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi wa gatandatu, abategetsi yo mu kigega mpuzamakungu FMI bavuze ko bazokora bivuye inyuma kugira ngo ubutunzi busubire bwisononore, ubuzi buboneke, maze n'ubutunzi butere imbere ku buryo bungana mu bihugu byose. Ayo majambo atangajwe muri iki gihe abategetsi bajejwe ubutunzi mu bihugu byose bakoraniye ku cicaro cya banki y'isi yose hamwe n'ikigega mpuzamakungu FMI i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bariko baratera kamu gasaba ibihugu kubandanya gukoresha imitahe kugira ngo ubutunzi buzamuke. Abo bategetsi bariko baratera kamu kandi gasaba ko hafatwa ingingo zo kunagura inzego zerekeye ubutunzi zirimo amabanki hamwe no gufata ingingo zituza abantu banyegeza imitahe yabo kugira ngo ntibatangishwe amatagisi, nk'uko vyibonekeje mu minsi heze muri za mpapuro zitiriwe Panama zashira ahabona ububisha nk'ubwo. Abahinga bo mu kigega FMI bavuga ko ubutunzi bwabandanije kwiyongera buhoro buhoro. Baragabisha kandi bavuga ku budandaji bwagabanutse, bakanavuga ku ibiciro by'ibidandazwa byagabanutse birimo ibitoro byagize ingaruka mbi ku butunzi. Ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe kwivuna wansi Pentagone bwatangaje ingingo yo kurungika imbohe 9 z'abanya Yemen zahora zifungiwe mu ibohero ryo ku nkengera Guantanamo mu gihugu cya Cuba. Iyo ibaye imwe mu ngingo Leta ya Perezida Barack Obama iherutse gufata yo kugara iryo bohero, naho hari abashiga amateka batari bake bahurikiye mugambwe wa Repubulika bayiyamirije. Iyo ngingo yo kurungika abo banya Yemen 9 mu gihugu cya Arabie Saoudite yatangajwe ejo ku munsi wa gatandatu, ifashwe hasigaye indwi nkeyi ngo Perezida Barack Obama atangaze umugambi wihutirwa wo kugara iryo bohero imbere y'uko arangiza kiringo ciwe cy'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2017. Iyo ngingo ifashwe kandi inyuma ya ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Arabie Saoudite vyamaze gihe kitari gito. Arabi Saudite cyavuye cemera kwakira izo mbohe kuko gihuca Yemen cyasubiye mu ngwano kuva mu mwaka wa 2014. Perezida Obama ariko agerageza gushyira mu ngiro umugambi yatangaje aciyamamaza mu mwaka wa 2008 igihe yemera ko azokugara iryo bohero rya Guantanamo. Iyo ngingo ariko yaragwanijwe n'abashingamateka bahurikiye umugambwe w'aba Republika. Indege ya Leta Zunze Amerika yo mu rwego rw'abasirikare bagwanira mu kirere ijejwe kugenduza amakuru n'ibibanza yariko yigurukira mu kirere cyo muri Baltique yarateshejwe n'indege y'ingwano y'igihugu cy'u Burusiya.
Turamushimiye cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC. Muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Iki kiganiro mugitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo mukagikurikira ku cyumweru. Ni ku isaha isaa 11:35 mu rukerera, saa 2:05 mu gitondo ndetse na saa 11:05 nimugoroba. Nicole, mbere yo kumva iki kiganiro, reka Maurice Shaka mugenzi wacu atugezeho ubutumwa bw'ikiganiro cyatambutse ubushize.
Ikaze Shaka.
Urakoze cyane. Uyu munsi rero ubutumwa bw'abatwandikiye ku kiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize ni bwinshi. Dore ko cyagarukaga ku nkuru zitandukanye zatambutse mu kiganiro ejo, gusa zose zikaba zari zihuriye ku gushishikariza urubyiruko kwiteza imbere. Reka tudatinze rero ubu butumwa tubuhere ku batwandikiye banyuze kuri Facebook. Uyu yitwa Kayitare Matias ati tubashimiye cyane ku biganiro mutugezaho. Yongeraho ko ndetse babikunda cyane. Naho Hassan Nzayituriki uri mu karere ka Rwamagana ati nabumvise rimwe gusa ngiye kuzajya mbakurikira buri gihe. Reka Hassan tumushimire cyane. Dukomereje ubu butumwa ku bwa Jean Claude Wiringiyimana uri mu karere ka Muhanga ati urubyiruko ntirukitwaze ko nta gishoro rufite, ahubwo ruhaguruke rushiri ku bute nta kabuza iterambere bazarigeraho. Yusufu uri Ngoma ati nkurikira cyane ibiganiro mutugezaho kuko bitwubaka nk'urubyiruko twembaraga z'igihugu. Naho Etienne uri mu Bugesera ati murakoze cyane kuri icyo kiganiro kuko bikangurira urubyiruko mu kwiteza imbere. Tuyizere Innocent umunyeshuri muri Group Scolaire Kigeyo ho mu karere ka Burera ati nkurikirana cyane ikiganiro ejo by'umwihariko ariko nyimara kumva ikiganiro cyo gukorera ku mihigo. Nanjye ubwanjye nihaye umuhigo wo kuzatsinda ikizamini cya Leta kandi nizeye ko uwo muhigo nzawese. Reka ibi bitekerezo by'abatwandikiye tubihinira aha, ariko dushimire cyane mwese mu mwatwandikiye. Ariko nanone mbere yuko dusoza, reka tubibutse uburyo mwatwoherezamo ibitekerezo. Mushobora kutwandikira kuri nimero yacu ya telefone ariyo 0784 12 82 32, cyangwa se 0782 02 82 32. Nanone kandi nk'uko mumaze kubimenyera, mushobora kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga nk'ibisanzwe mugiye hashakirwa mukandikamo ijambo Ejo Youth Echo mu magambo afatanye. Aho ni nko kuri Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Nimwibagirwe kandi no kudukurikira kuri izo mbuga zose kugira ngo dukomeze kubana. Ndabashimiye cyane mwese twari kumwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo byanyu, naho ubutaha mu mwanya nk'uyu.
Turabashimiye kubw'ibitekerezo batanze. Iki ni ikiganiro ejo mukurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM. Tugiye gukurikira ikiganiro kwihungabana rikomoka ku batubanjirije, twibanda ku kurebera hamwe niba bishoboka ko urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside rushobora kugaragaraho ibimenyetso by'ihungabana. Ushobora kwibaza uti ese ihungabana ni iki? Ese umuntu wavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ashobora kugira ihungabana? Muri iki kiganiro mugenzi wacu Nadine Wamahoro yagiranye ikiganiro n'umusayikolojist. Uyu akaba ari umwe mu bantu bakurikiranira hafi iby'uburwayi bwo mu mutwe. Siwe gusa, hamwe kandi n'umurezi muri kimwe mu bigo by'amashuri mu mujyi wa Kigali. Ndetse n'ababiri mu rubyiruko, umwe yavutse nyuma ya Jenoside, undi ni umukoranabushake mu gufasha abantu bagize ihungabana.
Ndabasuje bakunzi b'ikiganiro ejo. Kuri uyu munsi wa none tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ese birashoboka ko umwana cyangwa se urubyiruko rwahurira munsi y'imyaka 22 bivuga yuko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 atari yaravutse. Birashoboka yuko uwo mwana yagaragaza ibimenyetso by'ihungabana. Muri studio turi kumwe n'abatumirwa batandukanye. Nahera uburyo bwanjye, dufite Ange Uwase. Tugwaye ikaze mu kiganiro.
Murakoze.
Akaba ari umwe mu rubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside. Urundi ruhande hari umwarimu twifashishije, umwarimu witwa Mugabo Joseph, umwarimu mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Lycée de Kigali. Namwe tubahaye ikaze.
Murakoze.
Angiye ibumoso bwanjye hari undi mujene cyangwa se urundi rubyiruko witwa Angelus Iradukunda, tuguhaye ikaze.
Murakoze.
Nawe ari buze kudufasha kuganira ese urubyiruko bagenzi be bajya bagaragaza ibimenyetso by'uhungabana babafasha gute. Ku ruhande rwe hari inzobere mu kwita ku buzima bwo mu mutwe Witonza Therese, tubahaye ikaze.
Murakoze.
Ari buze kudufasha cyane cyane kumenya ese birashoboka ko umuntu utaravutse mu gihe cya Jenoside uyu munsi wa none yagaragaza ibimenyetso by'ihungabana. Nkuko rero natangiye mbivuga, uyu munsi wa none hari Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihe mu 1994. Hari abayibayemo, hari n'abavutse nyuma yaho. Ese na n'uyu munsi wa none abavutse nyuma ya Jenoside birashoboka ko bagaragaza ibimenyetso by'ihungabana? Mu gutangira, Therese wadusobanurira ese ihungabana ubundi ni iki?
Murakoze kuguha umwanya mumpaye. Ihungabana ubundi ni igikomere cyo ku mutima umuntu agira bitewe n'ibihe bikomeye yanyuzemo. Twagereranya n'ishyano riba ryawe ku muntu, noneho bikarenga ubushobozi bwe bwa kamere asanganywe bwo guhangana n'ibibazo bya buri munsi, bityo bigatuma ashobora kutangira kugaragaza ibimenyetso, ariko twavuga yuko afite ihungabana.
Ese ni nk'ibihe bimenyetso umuntu ashobora kugaragaza by'ihungabana?
Nkunze kubibona ibimenyetso bimwe bitandukanye, muri byo harimo ikibazo cyo kugira uburakari bukabije, n'ibyiyumviro bibi bikabije, harimo uburakari, harimo ubwoba. Aho usanga umwana ashobora kurangwa no kwikanga kandi akikanga ubusa. Aho usanga abana bagira ibimenyetso byo kwihara, ibimenyetso bigaragaza ko bihaze cyangwa se ko abo bana bari mu nzira igana kwiyangiza no kwangiza abandi, tuvuga ku ibiyobyabwenge cyangwa kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Hari n'abandi bana usanga bagaragaza ibimenyetso by'uko ibyababayeho bigaruka mu nzira y'amashusho bikaza batabishaka. Hari n'abo usanga nanone bagira umubabaro uremereye igihe babyibukijwe. Hari n'abo usanga nanone bagira ikibazo cyo kudasinzira. Hari abo usanga nanone bashobora kugaragaza ibimenyetso byo kwigunga bakajya kure y'abandi, nubwo yaba ari mu kigo cy'abana 100, ariko ugasanga umwana arasa naho aba wenyine ari kure yabo.
None se ni iki gitera ihungabana?
Ni ibintu bidusanga mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa se nanone bishobora kuba bifitanye isano n'ibihe bikomeye nyine abantu banyuzemo, birumvikana. Harimo nk'iyo Jenoside twavugaga, harimo intambara, harimo aya mahohotera cyangwa za violence turimo tubona mu miryango. Za accidents ziba ku muhanda nazo ni bimwe mu bintu bitera ihungabana. Ibiza se ngo habaye imyuzure yisha abantu. Mbese ikintu cy'umwihariko gishobora gutuma ko icyo kintu gishobora kuba cyahungabanya, ni uko icyo kintu ni ikintu kikubaho kigutunguye wowe utateganyije, ni ikintu gisenya indangagaciro zawe, ni ikintu kikubabaza, ni ikintu kigutera ubwoba bwinshi, ni ikintu gishobora gutwara ubuzima bwawe cyangwa ubwawe muri kumwe, cyangwa kikabakomeretsa.
Mugaragaje uburyo hari bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu ahungabana. Kuri uyu munsi rero wa none nibutse abadukurikiye ko tugiye kuganira n'abatumirwa turi kumwe uburyo bishoboka yuko umuntu utaravutse mu gihe cya Jenoside nawe uyu munsi wa none ashobora kugaragaza ibimenyetso by'ihungabana. Reka mbaze Ange, mu gihe cya Jenoside ntabwo wari uhari, ese noneho iyo wumvishije bimwe mu bintu byabaye muri Jenoside ubyumva gute? Abantu bari mu kigero cyawe babibona gute? Babona ari ibintu biri aho ngaho cyangwa se ujya ko ari ibintu bibakoraho?
Murakoze kumwe mwanya. Njye ndabyemeza ko bamwe mu rubyiruko bagenzi bagiye ushobora kuba byababaho kw'abahungabana, kwera urugero wenda niba ufite umubyeyi bikaba byaramugizeho ingaruka mu gihe cya Jenoside, akaba yarabonye ibihe bibi ku buryo mu cyunamo dutangiye icyunamo ashobora kuba yagira ihungabana. Biragoye gusiporta ko kureba umubyeyi wawe yahungabanye nyine.
Joseph, namwe uri umwarimu cyangwa se uri umurezi mu kigo cy'amashuri cya Lycée de Kigali. Nk'uyu munsi wa none abantu bari mu kigo cy'amashuri ni abana bari munsi cyangwa se ni abana batabonye Jenoside, ese mujya mubasha kubona yuko bya bimenyetso Therese yatubwiye bigaragaza ihungabana bibageraho n'abo banyeshuri?
Bigaragara cyane mu banyeshuri, ariko ubundi ikintu kibitera cyane ni nk'abana baba barabonye Jenoside iba ntabwo bari bahari, ariko ibyo bagenda babona bagenda bajya kuri interineti bakareba za filime baba barashyize kuri interineti.
ese nkamwe no nkabari mu muri kumwe n'abanyeshuri muri icyo gihe mubasha kumenya ibyo ari byo cyangwa navuga kwidentifya utuye umwana afite ashobora kuba afite ikibazo cy'ihungabana
ibyo turabibona kubera yuko abenshi tubatwaranyeze mu mahugurwa y'imyitwarire y'abana n'imyifatire yabo iyo ubonye hari ikintu gihindutse ugomba kubanza kumuganiriza ukamenya impamvu hari cyahiye umwana niyo yaba afite imyaka 15 ikintu cya mbere ugomba kumenya yuko ava mu muryango uwo muryango ushobora kuba ufite iki kibazo nangwa se nawe warahuye n'igikomere cya jenoside icya mbere ni uko ugomba kuganira nawe ukumva uwo mwana haturuka ukumva n'imibereho y'ukuntu abayeho noneho rero nyuma yo kuganira nawe niho ugomba kumenya icyatumye hari ikintu cyahindutse mu buzima
Teresa watubwira ati ese wewe nkawe ujye ubona abantu muri societe cyangwa se mu muryango nyarwanda babasha gutandukanya umuntu ufite ibibazo bisanzwe n'umuntu ufite ibibazo by'ihungabana
basobanukirwa bose ariko harimo babisobanukirwa mpereye no ku rugero rw'uko nk'uwo muri no minsi ndimo ndakorana n'amashuri yo muri Nyaruguru ubuyobozi bw'ikigo bwashoboye kwemera yuko dukorana n'abana kuko bemera ko ibyo bibazo biriho bivuga ngo barabisobanukiwe ariko hariho n'ahandi njyanganira nabo mu bindi bigo usanga abana bagaragaje imyitwarire runaka tuvuge nk'abana bagaragaza ikimenyetso cyo kuba bataha hamwe ngo bagume mu bikorwa uko bagombye kubibamo mu bimenyetso by'ihungabana aho umuntu batubwira muri cya gitabo nababwiye kigenga imiterere y'uburwayi bwo mu mutwe bavuga yuko ufite ihungabana hari naho bitamworohera kuba mu byo agomba kubamo mu gihe gikwiriye sibyo harimo icyo twita manque de concentration hakaba nanone naho usanga umuntu ubushake bwo kugira ngo akomeze gukora ibikorwa yakoraga gusa naho bubuze ukamubana buke aribwo tubonamo n'abana banga kwiga
ese abatarabisobanukirwa ubona ari izihe mpamvu zitumuswa none muri societe nyarwanda cyangwa se mu muryango nyarwanda hari abantu batarasobanukirwa ibimenyetso by'ihungabana
murakoze cyane ntabwo nabarenganya kubera ko ubumenyi bwagiye bugaragara nyuma ya jenoside mbere kugira ngo umuntu asobanukirwe iby'ubuzima bwo mu mutwe ni bake bari babizi ariko ubu bumenyi bugenda buza buke buke barimo baragenda babisobanukirwa mfite n'icyizere yuko bizagera aho bikarenga urwego biriho abantu bagomeje gusangira ubumenyi
wenda ngarutse kwa Joseph nk'umurezi ni izihe ngorane cyangwa se ni izihe mbogamizi mubona mujya mukunda kugira iyo mwagize abana bafite bagaragaje ibyo bimenyetso
niba umwana afite nk'ibyo bimenyetso by'ihungabana bigomba guhindura n'intuza n'imitsindire ye ariko ikintu cyiza nyimbona cyisa naho gifasha aba bana mu kigo cyacu harimo umuryango wa Aherije uwo muryango wa Aherije bagira amagurupe bagenda bafata gurupe imwe akagira mama wa gurupe na papa wa gurupe noneho natwe abakuze tukagira hari uwo bita ngo ni grandparent undi bakabita grandmère iyo hagize ikibazo kiri muri iyo ntuza ya gurupe yawe ukuriye baraza bakakubwira mukaganira ariko imbogamizi zo navuga ni ukuvuga ngo hari n'igihe umwana ashobora kugira n'icyo kibazo wenda ntiyisanzure kuri ya gurupe ya bagenzi be ntababwira ikibazo yagize izo mbogamizi ntizakabayeho ariko kubera abana usanga batisanzura kandi biterwa na cyane cyane kuva aho baturuka ababyeyi babo
hano iruhande rwanjye hari Angelus umwe mu rubyiruko ufasha bagenzi be bahuye n'ibibazo by'ihungabana niki cyatumye noneho uvuga ati njyewe ngiye gufasha bagenzi banjye bagaragaza ibimenyetso by'ihungabana
ikintu cya mbere ni ukumva ko uhangayikiye kugira ngo abandi nubone bababaye nuko nanone ubusanga muri za nshuti zawe muri ba bandi bose usanga bafite icyo kibazo
ni nk'ibihe bimenyetso se kubwawe wiboneye n'amaso yawe ukavuga ati ibingibi ndemera yuko bishobora kuba ari ihungabana
urugero nshobora gutanga ari nk'umwana yarigaga mu ishuri bisanzwe we kubera karakteri ze zo guhora yigunze guhora arakaye guhora nta muntu avugisha guhora naki bigera abandi banyeshuri bamwitwaramo inabi uko kumwitwaramo inabi rero bigera bituma wa mwana noneho kubera ikibazo yari afite gituruka iwe wabo mu muryango bigeraho noneho birenga ubushobozi bwe bwo kubyakira we akaba ari ahandi niba abandi bari mu kigo we yagiye nko kuri toilette ari ahantu arimo ararira arababaye wanamwegera nashaka kuvugisha avuga ati nta kibazo ati ni umutwe ni amazi ari kundya kandi mu by'ukuri afite ikibazo gahoro gahoro tumaze guhugurwa tumaze kubona ko ibyo nabyo bishobora kuba mu bimenyetso by'ihungabana umwana waramwegera yakumviraga ukabasha kumuha umwanya akagutega amatwi ukamubwira rero uko umubwira nawe agira akagufungukira nyuma yawe yaje kutubwira dusanga ari ikibazo cy'ababyeyi be bagize bahuye n'ingaruka zo muri genocide umwana nawe rero arabikurana gutyo gahora arakaye bituma rero mbona ko bibaho cyane cyane kubusanga n'abana bari munsi y'imyaka 22 ishize genocide iba yabakorewe abatutsi baye mu Rwanda
nkawe se noneho Teresa watubwira noneho uburyo nakwita technique cyangwa se uburyo wagerageza kudusobanurira iri hungabana rikomoka ku batubanjirije cyangwa se transgenerational trauma ese koko rirahari
rirahari ihungabana duhererekanya mu miryango rikomoka ku batubanjirije rirahari kubera yuko abahuye n'ibihe bihungabanya turemeranywa ko bahari kubera n'ibibazo nayo mateka dufite yaba iyo genocide ndetse n'ibindi bihungabanya bisanzwe yewe n'imibare buri iki gihugu iragaragaza ko 28.54% y'abanyarwanda bafite ihungabana ubushakashatsi bwabaye 2009 bwakozwe na OMS ndetse na Minisiteri y'Ubuzima kandi wacu mu Rwanda
utugaragarije yuko iri hungabana rikomoka ku batubanjirije uramutse ufite umubyeyi ugaragaza ibimenyetso nawe bishobora kugufata ese aramutse atabikubwiye aramutse yicecekeye ibyo bimenyetso bishobora kukugiraho ingaruka wowe
ngira ngo mu buryo bwo kugira ngo iryo hungabana turihererekanye ntabwo bisaba kuba ari amagambo gusa bishobora no kunyura no muri ya myitwarire nabaha nk'urugero ahangaha byari mu mezi nk'aya njya mu gufasha nk'uko nsanzwe n'ubundi mfasha mu muryango nyarwanda mpahurira n'umwana muto cyane wavutse nyuma ya genocide aza kugira ibimenyetso by'ihungabana ararira cyane afite umubabaro uremereye ku buryo byaranagoranye no kumufasha twege mu matekinika asanzwe yoroheje twakoreshaga y'imyitozo iruhura biba ngombwa ko bamutera inshinge nyuma y'aho bamaze kumuterera inshinge twaraganiriye kugira ngo nsobanukirwe ibyamubayeho no kugomeza kumuherekeza kugira ngo aruhuke arangije umwana nsangiza ibyamubayeho ambwira ati mu bintu bitumye amererwa nya jyewe papa yakoze genocide arangije gukora genocide igihe cya gacaca kigeze 2006 papa yariyahuye arapfa mu gihe twa turimo twibuka rero ibyo byose byagarutse mbitekerezaho nibyo byavuyemo kuremererwa ngiraho ngaragaza aya marangamutima y'umubabaro urenze wageze naho bananirwa mu buryo busanzwe kumufasha biba ngombwa ko bitabaza inshinge
Joseph nkamwe nkaho nk'umurezi umwe mu barezi dufite hano muri iki kiganiro watubwira ese mujya mubasha kuvugana n'ababyeyi babo bana iyo bagaragaje bimwe mu bimenyetso ese ubona ababyeyi babasha kubisobanukirwa
hari ababyakira bakumva yuko ari ikibazo cyabaye ariko hari n'uhakana akavuga ati umwana wanjye nta kibazo ikibazo yagize yagikuye hano ku ishuri urumva abo bo barahari rwose ugasanga umwana yitwara nk'uko atitwaraga niho wagiye kunoza mu mukunywa amatabi kunywa inzoga kwibaza se uyu mwana ku bundi wenda tuvuge wenda niba umwana yigiye nk'ari agatangira mu wa mbere waramubonaga ukabona ageze mu wa kane agatangira guhindura imyitwarire aho rero rimwe na rimwe iyo uhamagaye umubyeyi wenda na cyane cyane nk'umwana ahinduye imyitwarire yigararamo niho ikibazo gituruka tumwakira bitewe n'uko n'ukuntu aje hari ubwo ashobora kuza afite ubukana bwinshi akamubwira umwana we wenda bamuhaye icyumweru agenda ajye mu rugo azagarukane azazanye n'umubyeyi ugasanga uburakari bwose aje afite uburakari bwinshi aravuga umwana wanjye yarangiritse ni mwebwe umwamwangije umwana wanjye yaje hano ari muzima icya mbere ni uko tuba twarabanje kuganira nawe iyo twaganiriye nawe tuba tuzi icyabimuteye iyo yabiduhishe ni ukuvuga niba umwanya w'uko duha umubyeyi uko aza twese tukaganira n'umwana akatwereka impamvu yabimuteye
Joseph nka umurezi ese ni gute mubasha guhangana n'iki kibazo
ikintu cya mbere ni ukuganiriza abanyeshuri
mubaganiriza iki
tubaganiriza tuvuge nk'ubu wenda nko muri ibi bihe byo kwibuka ubu ejo bundi bazagaruka nibagaruka muziko iyo bayageze mu kwezi kwa gatandatu dutegura icyunamo mu kigo cy'ishuri ariko ni ukuvuga ngo muri uko gutegura tubanza kuganiriza abanyeshuri tukabaganiriza ibijyanye n'amateka y'iki gihugu uko byatangiye ariko icyo tuba tugamije ni iki ni ukubashyira mu modi yo kumva yuko niba tunatangiye no gutegura icyo gikorwa atagomba kugira guhungabana
tubaze Angelus haba hari nk'uburyo cyangwa se technique twasangiza abadukurikiye muri uyu mwanya wenda ukoresha kugira ngo n'abadukurikiye wenda bumve ko bashobora kuba bafasha umuntu wagize ikibazo cy'ihungabana.
Hari nka technique ushobora gufata ugafata hano ku mutwe imbere ku gahanga na hano umutwe urangirira. Please iyo ufashije umuntu gutyo aryamye ahantu hatuje na rusaku abasha kugenda ruka gake gake agasinzira. Rero icyo nicyo kintu kimwe cya mbere ni nka technique navuga izindi ziza nyuma amaze kubyuka amaze kuruhuka amaze kuguha umwanya kwemere ko muganira akabasha ko wamufasha.
Yego. Ese abavuga yuko bidashoboka ko umuntu wavutse nyuma ya Jenoside yagaragaza ibimenyetso by'ihungabana abona iki wababwira?
Ntabwo nabaveba kuko umuntu atanga icyo afite nicyo yatubwiraga ni ukuvuga ngo ubumenyi bwe naho bugarukira ariko bitavuga yuko tudashobora kugira icyo dushyiraho mu buryo bwo kongera ubumenyi ngo asobanukirwe ko ibyo bintu biriho ariko ubigaragaza byo ntabwo twamucira urubanza ariko ndumva nifuza mfatanyije nabo bireba ko twafasha kugira ngo abantu bose babimenye noneho bityo buri umwe wese agende yiyitaho anita no kubandi.
Dusoza noneho niki wabwira urubyiruko by'umwihariko aba bavutse nyuma ya Jenoside ko nabo hari ikibareba kuko hari ababyirengagiza ati ntabwo nari impari gutya na gutya. Ese bo niki kintu wababwira ko nibyo bintu by'ihungabana nabo bagomba kumenyaho ubumenyi cyangwa se bagomba kugiraho icyo babimenyaho?
Icya mbere nabwira urubyiruko ruriho ubu ngubu nuko ibikorwa byose bikorwa imyitwarire yose uburyo twitwara mu buzima ubundi bigenda bigira ingaruka kuri twe no ku bandi. Hariho ngo mu Banyamerika ho bavuga hari igitabo kimwe nasomye bavuga ukuntu mu basanga butaka bo muri Amerika ho bagaragaza yuko ibikorwa dukora ubundi bigira ingaruka bikagira ku kinyejana cya 7 bivuga ngo Jenoside reba yabaye 94 ubu twabara nka generation yende imwe imaze gutambuka cyangwa tubare yende byiri tuhereye no kubari bahari no kuvuga ngo birashobora ku ubwo burwayi bwihungabana bashobora kuzagera ku kinyejana cya 7 urumva rero barafite umurimo wo gukora. Nabashishikariza ko aho bigeze aha muri iki kinyejana cyangwa se iyi generation bo barimo bagerageze gutangira kubyitaho ariko bihereyeho amenye ko icyo kibazo umuntu wese ufite ubuzima bwo mu mutwe bishobora kumureba kubera yuko ibitera ihungabana si ibintu tubona hakurya y'umugabane wacu wa Afurika. Turi kumwe no mu nzi wacu aho turi kuko tujya tubona ababyeyi bacu batemana tujya tureba ababyeyi bacu barwana tujya tureba ababyeyi bacu bashobora gukubita abana bakahita bagwaho bivuga ngo usigaye muri ba bana babirebaga arashobora kurwara. Wowe rubyiruko ahuri rero gerageza gutangira kwiyitaho niba utanazi n'ubugenda wabikora ndumva turahari ugane ibigo bishobora gutanga ibisobanuro ubimenye umenye uko wiyitaho. Hanyuma nanone kandi abahungabanye bafite ibyo bimenyetso by'ihungabana nabo tuzirikane ko bari abantu tuzirikane ko atari ibyo biteye hanyuma nabo tubashyigikire mu buryo byibura kubaha nk'ikiremwa muntu nubwo utagira icyo umukorera kuko nta wamurenganya urubyiruko nta warurenganya ngo turusabe gukora ibyo rudashoboye ariko byibura umwubahe nk'ikiremwa muntu yamazina tubaha yo kubaha kato ntituyabahe tumenye ko ari ikiremwa muntu nibibana ngombwa umugeze cyangwa umwereke aho yavurirwa. Ngira ngo icyo twaba dutanze umusanzu ukomeye nk'urubyiruko buramutse uteye iyo ntambwe. Murakoze cyane.
Ndabashimiye rero mwese. Ange ndagushimiye, Joseph ndagushimiye, Therese ndagushimiye, nawe Angelus ndagushimiye kuri ibitekerezo bitandukanye aho mwagiye mugaragaza yuko ihungabana rikomoka ku batubanjirije transgeneration trauma bishoboka ko byagera ku bantu bavutse nyuma ya Jenoside. Muri make mvuze yuko umwagiye mugaragaza yuko umwana wavutse nyuma ya Jenoside uyu munsi wa none nawe ashobora kugaragaza ibikomere cyangwa se ashobora kugaragaza ibimenyetso by'ihungabana. Ndabashimiye rero ku bitekerezo mwatanze namwe mwarimu dukurikiye muri uyu mwanya. Nabaza ati ese urabyemera yuko umuntu ashobora kugira ihungabana ataravutse mu gihe cya Jenoside? Watwereza igitekerezo cyawe. Namwe mwarimu muri studio ndabifuriza ibihe byiza.
Hey.
Nicole, nyuma y'iki kiganiro ntekereza ko hari byinshi abo twatangiranye iki kiganiro bungutsemo.
Yego rwose, harimo byinshi cyane abantu benshi bibazaga, ariko ntekereza ko ibisubizo byose byari bikubiye muri iki kiganiro.
Nk'uko ikiganiro ejo ari icyanyu, nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu. Mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07 14 12 82 32 32 cyangwa 07 28 02 82 32.
Amasaha yatugendanye.
Reka dushimire rero abakunzi bacu aho baherereye hose.
Reka duhiniraho ikiganiro ejo cy'uyu munsi. Dukomeza kubifuriza ibihe byiza. Muri studio mwabanye nanjye Crispin Mizero hamwe na mugenzi wanjye
Nicole Umuziranenge. Bye bye.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugejejeho ikiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri isaha.